Bibera byangu na yebichuka yeah. Henoka pyata kwe